kwebaza mwami wange obujeke no mubakate chamuendo kati bali wa mbachala abali na bambi babwe maka kati mubalaze mulujute sikwe wakula ntinefumbisa tata ne mama ono yebaze wange mubalaze mulwatu mwena bagenyi baffe saba mumwekanye era mumuzale abero mwana mumaka kati nkusaba twegatya munange twebaza bakadde baffe abankuzisa ne banjola njuffe sirina konkonko kati no kansi ya tata enkomesi ya mama kano kabo kasenga eno basa ya mpo n'abagenyi baffe mwena muli munywe musanyukire obufumbo baffe tata ne mama ono yebaze wange mubalaze mulwatu mwena abagenyi baffe saba mumwekanye era mumuzale abero mwana mumaka mukabandi ero bulenzi genzi temusekela ngate tulina bamalirifu mpaka kumpeta napitiwa mkajo friend nechitiwa bampo mchalo mfumbo tata ne mama ono yebaze wange mubalaze mulwatu mwena bagenyi baffe saba mumwekanye era mumuzale abero mwana mumaka tata ne mama ono yebaze wange mubalaze mulwatu mwena bagenyi baffe saba mumwekanye era mumuzale abero mwana mumaka tata ne mama ono yebaze wange